nitulie, ikishapanda nilivike taji. Ini la mapenzi, usivunje nazi. Kama kichanga nibembeleze, soba ya mapenzi dawa nimeze.
Usisubiri waya hadithi wakaipata, penzi bio za viditi kupokeza na sije nikacha. Usisubiri waya hadithi wakaipata, penzi bio za viditi kupokeza na sije nikacha.
Utamu
wako na ujua mie. Nani mambo shwari sita kiruka ruka aha. Ukitambani fute jasho, tupendane leo kesho, nifukize manukato nje sitotoa chako, achawani leko macho, bizabi zabi tumbo jato.